Minisitule ekola ku nsonga ez'ebyenjigiriza yennyamidde nti gavumenti ekyalemereddwa okuteekayo ensimbi ezimala eri enteekateeka ez'okwongeza emisaala egy'abasomesa b'amasomo agatali ga ssaayansi n'ensimbi ez'okutuukiriza enteekateeka enzijuvu eya bonna basome University Primary Education naddala mu bitundu eby'ekkalamojja. Eyire gavumenti okweyama okutandika okwongeza ku misaala egy'abasomesa ab'amasomo aga ati mu nteekateeka ya miteeko esatu tandika n'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Wabadde mu kakyo kapande akola ku nsonga ezivunaanyizibwa ku byenjigiriza, Minisita Mbeezi akola ku nsonga ez'okusoma okusookerwako Joyce Moriku Kadushu, ategeezezza nti tewali nsimbi ziteekeddwawo eri enteekateeka eno. Ono ategeezezza nti akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza kasaanye okuliza ku Minisitule y'abakozi ba gavumenti eyali yeeyamye okutuukiriza enteekateeka eno kisobozese emisaala egy'abasomesa ab'amasomo agatali ga ssaayansi nag'okwongezebwa ku mulundi guno.